Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Uvo mereze mbali yako achita kodi uchite kuti cheka cheka kuti ambetete usachite kumu umiriza kuti mukondane kodi utimupe mbeta kuti akukonde usachite kuyaluka nazo chikondisa kaka kaka kamizana chikondisi tika kaka kamira chikondisa kaka kaka kamizana chikondisi tika kaka kamira kati watopa murekere murekere Ngati walema muchokere 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 Osa kaka kaka mizana Abwerende nzeru zake The mind, the body, the soul Ati kukonda iwe uzeti wanzo Uzichita kumva kuti wina pali penzo Zijazo malotana muka teka meso She be the queen, na iwe king in your castle Noti vichavo vizana kuwa waso Chikondisa kaka, kaka, kaka mizana Chikondisa kaka, kaka mizana Chikondi sitika, ka, ka, kamira Chikondi sitika, ka, ka, kamira Kati watupa murekere, murekere, murekere Ati ngati walema mchokele, mchokele Ati watopa mulekele 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 Ati ngati wale mamu chokele Mchokele Mchokele Atuosa kaka kaka mirana
ZambianMusicHits.com